kaphela uma siphayisela ngibetha amabantu nanenkintela sikele msakho uma siphayisela ngithathe iy'nkabi zami uma ngihlasela ukoqaphela uma siphayisela amabantu nanenkintela sikele msakho uma siphayisela ayi kumnandla ayi asambi Ngobuzodlala ukapteni Monday to Sunday Asambe Ayi kumnandi la Ayi asambe la Ngobuzodlala ukapteni Sovala magate, e causa nhlanganisa same thing. Xolela sayije, namhlanje kudlala captain. Sovala magate, e causa nhlanganisa same thing. Xolela sayije, namhlanje kudlala captain. Sovala magate, e causa nhlanganisa same thing. Xolela sayije, namhlanje kudlala captain. Sovala magate, e causa nhlanganisa same thing.